tuzothanda kuze kube kunaphakade wena wangithembisa wathi uzothanda kuze kube kunaphakade. Remember what you told me, the way you used to hold me, the dreams you sold me. Kwenzenjani sango sa ingaba usangiboni sengikhathisa amahloni ngitshela ukuthi awukhoni kanjani sekwenzenjani bamkholwa kwezela kwezela.
Kuze kube kunaphakade, when I want to be sad, what you don't tell.